완주 야 미국 광고
Samson, you're the one and only mom, and I'm the one man army. With some yamai lo nyamani, my ninja na kuita mwami.
When it's soldier,
I told ya, na sio wongo na kumbuga zile haso zambe ambaga nyamongo. Nilitupa harakati nikazama mbura hati kukupata sio zaribu
na sio bahati.
Wobei liwapa nyodo wa masaki siku wapa shobo nikapiga ndefu kwa nansi mtoto wa kigogo. Brema na mami, kuna majirani nakuita mama Ivani, wangu wovani.
Lakini baby,
do you see what I see? I see the honeymoon in love, I love them beautiful sea. Kweli mepagawa, baby unapiga kasia kama huko jangalawa mwenye siri yaki. Wachinje barini mikabla
sijabale,
nili otota kwa na mimi. We some charuko, some chefuko, some chefuko, sio mlupo, some dundiko.
We ni nembe nembe
kanga moko,
that's why.
Kwenda kingogo wala bogo, kwenda morogo wala koko, mkuja kushoto tongwe na ijaza
kuku. Wako nimeko wateja kama kilevi kikali wepombe. Umenilevya, tunaishi kisonja sonja, kikumbana na hali ya umande. Tunajiliwaza, sateni kukwa mbu.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani. Tule kiapo kibiri ya mini, mimi ni wako milele ni amini. You're the mom of my son and I'm proud of you. And I'm like let's jigi mavuu nikikuitaji yao yao. Na fry huna maringo kidume na jidai na chapa kama mandingo. Yo ninja na tambana lami la kwake beki azikabi cheze anzishe tsunami.
Na wivu
kama demu wa kidigo ni mpake majivu, kantangaze ni kone mzigo. Na haso naya na fight, nani atatupige tobo, watoto wa chezi mbali. Unga ni robo kumwaga ndani so mchezo. Mulize hugo pampasi mepanda bei,
na madogo anakata go go.
Kwako nimeku wateja kama kilevi kikali wepombe. Umenilevya, tunaishi kisoja soja, kikumbana na hali ya umande. Tunajiliwaza, sate mingu kwa mgu.
Tufunge pingu baby kanisani, tuwarizishe wazazi nyumbani. Tule kiapo kibiri ya mini, mimi ni wako milele ni amini.
Tongo Records for Records.
Got my main man Joke Master. Oi.
Mimi ni wako milele nyamini.